Babylon busy right here. Latino, Mafia, Pancho, wameamua tufanye. Countdown, B.O.B. Click, Michirazo, one G. Habari gani masela, traki hili lende club mpaka pande za jela. Na meki kitizi kisela, itikadi zile zile ni kusaka mahela. Na meki kitizi kisela, au vipi au sio, au vipi masela. Na meki kitizi kisela, itikadi zile zile ni kusaka mahela. Hawezi ukaamini kama hii ni freestyle. Na wewusha east side, na west side. Duli mbona house key, still na picture za acts, record DVD. Little mama au baby say sorry. Na kama nimeku udi bus please sorry. Twende slow slow, twende pole pole. Twende slow slow, twende speak on day. Yup, yup, nipate, I love kisha ni date. No fate madem, wale wote wajifungate. Ni wapagate, kwenye flow waje wakate. Alafu mbele, yeah. Abari gani masela, traki hili lende club. Waka pande za jela, na meki kitizi kisela. Itikadi zile zile, ni kusaka mahela. Na meki Oh yeah, DJ hili track li sio kwa top 10. No. Lipigwe to club na machizi wa kubang. Machizi wa kuhang. Au vipi, cheza kama vipi, cheza sivna make it rain on. Kama vipi we mgonja bus leo tapona. Utaona ambavo jawai kuona. Kama holy nyas, basi leo tachoma. Yeah, abari gani masela, traki hili lende club. Mpaka pande za jela na meki kitizi kisela. Itikadi zile zile ni kusaka mahela. Na meki kitizi kisela, au vipi au sio, au vipi masela. Na meki kitizi kisela, itikadi zile zile ni kusaka mahela. So kwamba sili buyu sili bati. So kisa eti mpande kwenye chati. So kwamba sili gamu sili bati. No, tatizo mina kwenda na wakati. Wakati mapenda sio. Bang jijijijia. Kajia Pancho Latino. Ushirikiano tosha. Abari gani masela, traki hili lende club. Mpaka pande za jela, na meki kitizi kisela. Itikadi zile zile ni kusaka mahela. Na meki kitizi kisela, au vipi au sio, au vipi masela. Na meki kitizi kisela, itikadi zile zile ni kusaka mahela. It's Babylon busy, baby. Mafia.